wakkati jottama ni keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Ouattara to ɓogi jande ga fandu haala Mamadou Sama Sew jamñali sakiraɓe keɗiɓe. Ko heewi wayltama lesariyaji golle suudu bortir ndu hoddi mbeen heddi tan na cour constitutionnel yammira ko hawra dow moɗum yalla pelle ɗe na huncana hoore. Jamma ko o woni ko mbiyen alislama en yambinta Laylatul Qadri bangal muɗum docteur en dardi jammare nde ɓe wattande hakkillo sanne sariyaji hultaɗi yalla ɓuytude sanne raɓodiral COVID-19 o. Balɗe seeɗa fadde iidi korkataare en ɓe jeyata fe client ɓe tawene duuɓi ƴaɓɓiɗiɗi ɓeɗo client ɓe na duƴodiranɗe mbiyen ley atelier ngaji ɗi ɗin goni sembe kabaruji amen hannde kikiɗe talatare mbiyen sappo e jeena lewru mai hitande 2020. Bisimilla sakiraɓe. Gotonaɓe ɓe kuncani hoore altanere hannde sariyaji golle mbiyen ley suudu bortirndu yogaɓe e pelle hidduɓe lamuɓe salike wottude saabi e wimaɓe nafaka fof ɓe jaali e ley sari wallu du mbiyen jukkungo député en soniɓe lutti saria sariyaji ɗi neldama cour constitutionnel yalla eɗi yamire gollirede keɗɗana ko heɓani en imirana kilu mayga e dow fasitango Aminata Diallo e Alisise.
Toɓɓere sariyawol gollirtego ngol député en temedere e capantati e ɗiɗi goti ana godani ngol yimɓe tatan wonɓe gotali député en sappo e ɗiɗan wonɓe galano toon e lewi daraniɓe yuɓɓugol golleji ɓe ngol sariyawol woni sembe assemblée nationale o nde dewtere hesere ana jogui toɓɓe sariyaji temedere e tati. Acharid Ag Embarkaun kanko woni hoorejo commission ad hoc o keɗoɗenmo.
Min kolliti wiide caggal hande assemblée nationale o jeeyi noddude gouvernement o wona député goto. Ɗum e hunde mawde e juuɗe am saabi ana wawi latade sababu gottude noddale ɗi nafa wala e mum. So assemblée nationale o noddi gouvernement o noddago ngo assemblée nationale o woɗani.
So député boppi e ley golleji maɓɓe ɗi toɓɓere sariyawol ngol ana jukka jomum e ley golleji ɗi ko ɓeyde ɗum jomum heɓata ko ɓeydoto e joddi muɗum ko non hollitiri Bakary Bado kanko woni directeur par intérim de la communication de la documentation et de l'information to assemblée nationale to keɗoɗenmo. Miccintingol yamirore ana woodi ɓantude ko yowoto e joddi jomum e gollal ngal ana woodi fa warde yaltirde député ɗo gollal ngal waɗeteɗo ka o heddorto darde makko latade député o yaltande golleji ɗi gaɗetede ana way hono o ribbama ɗum e tawede saabu jukkungo yoga e député en wonɓe e walde hirodirore e laamu gotali e nde toɓɓere e lewi maɓɓe toɓɓere sariyawol fe gotol hollata laawi kanɗi ɓamede so jukkungo ngo waɗa. Moussa Mara kankomo député commune 4 district Bamako ɗo keɗoɗenmo. Ɓeɓe kala haala ribbugol yalla wona ribbugol député assemblée nationale to na ribbugol ɗum to commission to fa yettade e suudu gollirde ndu ngo ribbugol ana nata e toñugol gollal jomum nanne ɗum wona nokkure gollirde nde jomum woni ko tooñi gollal makko ngal jatinno ko ɓeyde ɗum député en hewɓe kolliti toɓɓere sariyawol kesolngol ana moƴƴi e golleji e mum Chakina Kulbali kankomo député jema wonko o sifi hen. Miɗo mila soho ngo ko gollal ngal waɗiri no haniri saabi ɗum wonno ƴewtude toɓɓe sariyaji kiɗɗi ɗum ne waɗama no haniri ene
moƴƴiri
hollitinde tan caggal yamirore cour constitutionnel assemblée nationale o waɗan guɓe député en kanɗe gollidinde.
Kala jiɓe ɓeydorade fam dow he joi studio nawnetorade mbiyede Bamba WhatsApp numéro woni 76 78 51 wiyamu muɗum yewtake muɗum yo 37 321. Fedde dental yimɓele yiɓɓe almami Mamoudou Dikou na gondi noon e dukkoɓe kabaruji talatare hannde sappo e jeena lewru mai fanda muɗum wonno humpitinde e dow mbiyen landinal majere fewde e laamu Ibrahima Boubacar Keita ka noon wattu o sartaka ɓe paccinal ɗum fasifa majere nde Issa Kaw jim yo yuɓɓino golleji fedde nde keɗɗana ko hanni Maliki Diallo e dow fasitango Ousmane Niali Woli.
Nous avec le peuple
mine biɓɓe leydi ndi gondi biɓɓe leydi ndi fuu dokkidiran juuɗe fa daranno ɗum min gaɗan komin mbawi fuu ka ɗo immadara mumi anni wadde o masiba fuu watta dow muɗum wona fa torra waɗa min tewtata min yimɓe sayiɓe noon mbeɗen jiɗi hannden leydi ndi marde dow démocratie kaku ɗum yo sariya no majire nde mi anni wadde nde yo majire needi nde famin kollita laamu Ibrahima Boubacar Keita o wooɗa komin anni wadde min dokkidiran juuɗe e baale FSD kañum espoir Mali Kura kañum e baale goɗɗe noddiɓe min mbiɓe paabotomi e golle o min fuu min ƴummotomi daro ka komin gatta ɗum mi haalta caggal ɗum min joddoto e nandinoɓe kabaruji min kollitaɓe komin anni wadde min maajo min kollita mo marde leydi ndi margal bongal
gouvernement o hulti wiide ñande alalbaare nogay lewru mai golo taki du tateji leydi ndi fof batte yambere jamma lilatul qadiri jamma nogay e jeɗɗoɓo mbiyen lewru korka aslama en notorto oɗo jamma wadde duwa wuji ley misdeje e nokkuji kewɗi banggal muɗum dogotore en ɓe dardi jammarede wattande hakkillo sariyaji mbiyen haɗoji raɓodiral ñaw covid-19 docteur Dista mbiyen docteur Drissa Kone yo secrétaire général syndicat docteur en pongé keɗɗana ko hanni Elisabeth Walet Mohamed dou fasitango Amnata Dial
pour la fête de Laylatul Qadri
et les jamma julle Laylatul Qadri on alislam en be kawruta e nokkuje do waji wadete dum jogi nafa e micintinde wakkati mo nyaw coronavirus wodi leydi ndi wirfetare e laabi dentodi darani be cellal leydi ndi dukki goho min kadan ko min bawi fufa kaaki lotirdi juude tawe do narete e nokkuje kawruti tede de dido mel mudun mask homo fu tawre ko jokke dun woddondirgol metir gotongol min noto alislam en ɓe taboɗum fa yettade jogade gel hydro alcoolique ɗo judena ɗillude e nawki junggo muɗum min gaɗan ko min mbawi e majjum yimɓe ceera hokkodirde juuɗe tino panɗina memude yesoli muɗum en wakkati fo kañi e hinere muɗum so ɗi laawi dentoɗi dokkama miɗo mila raɓgol o ñaw fanɗan e leydi ndi
nogoy e jeɗɗo ñawɓe heyɓe mbiyen covid-19 sappo e jeɗɗo selluɓe mbiyen goto iwɗo ɗi goni kabaruji leydi Mali hande sappo jeena lewru mai ɗi iwri kay sikaso kulkuru e ngallure Bamako adadu o woni mbiyen temeɗɗo jeenawo e go on cawiɓe ñaw o capanɗe mbiyen temeɗɗe jo e noga e jonay on mbiyen samtanaɓe capanɗe jo e tatonno iwɓe fa hande banggal oɗo ñaw o keɗɗanna oɗo bataki sijo tamani
hoɗum woni sababu wattugol gafake madu maske wajibugol wattugol gafake e hinere muɗum e ley nokkuje jama ana jeeya e sariyaji ɗi mali sakiti wadde fa haɓa e nyaw biyeteɗo coronavirus jonnon ko saabi on ɗon sariya ne ko hani andede de hono picce jaltoje so neɗɗo ɗojji ma ɗilli fay so ana haala madu ana nyama e ko nandi e muɗum ɗen picce ana moɓa nyaw o ndenno sabi bina sakagol makko dum e ley meɗen ndenno wattugol gafake oyo bafal tekkugal bawgal hadde oɗo nyaw sakade e ley meɗen eɗen kani yamminorade oɗo gafake madu masque dow nafa men en fuu e ley on ɗon alhaali homo fuu ana hani jatorade hono jogiɗo nyaw o fa rento rena heddiɓe keɗejoga e tinnini fa andon hono gafake o ma masque o wattirte tinnoɗon gattonmo fa o huuɓa kine moɗon e kunɗe moɗon fa tenga e jeesoli moɗon cale memde gattuɗo gafake neɗɗo kala memɗo masque gattaɗo hono ɓamudemo fa lonnamo fuu o loota juuɗe makko fa laaɓa e sabunde o faabitoro neban biyeteɗa hydro alcoolique mbawe kaari e wattude gafakeji ɗi wattugol gotol sabi wattande wotere fuu iɗi kani tippede law caggal ittegol majji allah rem wadda cellal
gila ko ñaw coronavirus naati ley kuccala toon ñande sappo lelu avril ƴaɓɓiri ndu yimɓeele yogaɓe cercle o calke feewi yaade nder cuuɗi dowotoro so won kuliɓe geƴƴi ñaw o woɓɓe kay yo ɓuri fof hettinede sere caawiɓe oɗo ñaw o ka noon ardiɓe kabaru cellal ɓe na gondi wadde imadara yalla joƴinde hakkillaji maɓɓe keɗɗanna ko heɓani en banggal acti covid beetako o keƴaɗo amen to kuccala toon david koulibaly
toɓɓere mawde haɗore yimɓe yaade dowotoroje ɗe wakkati joni o yokulol ñaw covid-19 o non hollitiri yimɓe yogaɓe keɗoɗen ɓe
je perd aller au structure
miɗo hula yaade dogotoroje foroba ɗe fati mi yaha mi heɓoto ñawwuli hono covid-19 saabu neɗɗo goto ñaw o yiyama e muɗum to kuccala to suudu dogotorore to miɗo hul hettinede sera saabu mi yeehi haalaji kewɗi ko wiya e neɗɗo mo ñaw o yiiha e muɗum kuccala to banggal covid-19 o mi wiyan omo woodi ka yimɓe ɓe fati kula ñaw daraniɓe cellal ana mbartina hakkillaji ñaw coronavirus omo wona ñaw ni fuu mawɗo kanɗo hulɓinde fa sannen lewi allah e guindo kanko woni directeur technique sescom medina kourato keɗoɗenmo e cuuɗi dowotoroje amen ɗi yimɓe wargol muɗum en panɗiti fa sannen yimɓeɓe ana miili neɗɗo fuu garɗo suudu dogotoro wakkati jonin o cikkitiɗo hoore muɗum e ñaw coronavirus o tawe worra noon golloɓe dogotoro nde ana ɗon fa tabintina cellal yimɓe guindili ñaw o ka omo woodi kasa a haali haala makko yimɓeɓe miilan ɗum hunde mawde sannen ko neɗɗo hani hulude tawe wona noon sa a tinnike e laawi dentoɗi dokkaɗe ɗi tan a renoto e o ñaw. hollitindata illa nyaw o naati e leydi ndi lewru mars ƴaɓɓindi ndu yimɓe njeyon keɓa coronavirus o woni muɗum kucala to e ley maɓɓe neɗɗo goto santanama yimɓe capanɗe jeɗɗon wondunoɓe maɓɓe kettinama sara ɓeydun jalti e majjun ong msf kañi e daraniɓe cellal ngal moƴini nokkure so yimɓe keɓamo nyaw woni muɗum ɗo gaɗete
suudu dowotoro sisiref kadiolo heɓi asawere ƴaɓɓiɗen nde kaaki teedagol ñaw covid 19 ngal ɗo dokkal mo jaaru muɗum yo ko ɓuuri millioji ɗiɗi kaalisi sifa ƴungal gollirde evelyn france e caritas suisse leydi mali mangal paɗ en poste kerol sona e ley cercle yeroso keɓi alan ƴaɓɓiɗen nde kaaki lotirde juuɗe maskuji e ko wiyete gel hydro alcoolique dokki ɗiɗo kaaki gonni oim gollirde humaninde yimɓe wita wita gollirde police des frontières e gollirde humaninde cellal région sikasso keɗɗonna joni landol hande ngol
allo
mbimi de ko wonani kabaru coronavirus heɗum foti wawi renude en
ƴeewi dunke en kabaru moƴƴo hadde kewal jeeƴi ñaw o yo taɓagol séréaji kultaɗi ɗi diallo assan jakkite yo gollowo e ley nokku sinex gollirde humaninde kala ko woni kabaruji ministre cellal
homo fof debbo e gorko suka e mawɗo ana hani tabade laawi dentorɗi dokkaɗi ɗi loota juuɗe muɗum wakkati fof jeyan e sabunde waɗa masque fanɗina kawrute ɗe ngala nafa tinnowo waɗa métre goto hakkunde muɗum emo haldata o ɗum ana jogui nafa sannen fa walla en fanɗinde raɓugol ñaw covid 19 o sona ɗum min ngala bawɗe ɓamude almusaɗɗaji so yimɓe nangaɓe ñawɓe ƴaɓɓitike nan miɗo darda yimɓe leydi ndi tinno nden to
covid hande yo en jii janggo bangal kabaruji goɗɗi ɓuri fof pati jeguite feewi wattande hakkillo kala ko dogotoro en holliti on yalla hadde kewal geƴi ñaw o bangal iidi korka hikka tayren ɓe ne hasidini sanne client en wona fi honono duuɓi ƴaɓɓirɗi keɗɗano ko heɓani en aissata diara e dow festango ousmane ñaali buli e amnata dial
miɗen gondi damgal atelie goto leygal lode bamako nde e wi tayere en yogaɓe ɓe neɗɗaka kadle hikka ƴewde le mali e caggal muɗum fo honno wowirinno keɗe ko dirisa konare wi o ñowono
bon vraiment
hitande hikka nde warrano ene duuɓi ƴaɓɓiɗi ɗin saabi min keɓali e ley lewru korka ndu yimɓe ƴuwoɓe caggal leydi ndi e kadle muɗum en moƴƴinte rentagol e ñaw covid 19 o ngol waɗi ɗum haya ɗo mali ɗo dun ñohoɓe kadle muɗum en ɓe ana gulla ngala
kalisiwiaibeɓetae gonɗo dar salam faysi tawa pidabre joƴinde kaake lowtirɗe juuɗe damgal atelier o haɗa wona noon fo client en gardata
saabe ñaw covid 19 o yimɓe ɓe jiiɗa natude e cuuɗi amen ñohirɗe ɗi ɗo amen minen en ñohoɓe ɗo min kaldan e jomum tafon fade amen wiide jomum loota juuɗe mum ɗum fo yimɓe ɓe ana kuuli ɗuɗum e sababu ko fatta jontenayi hannde min keɓata few
hundee
ley o rafi ndenago nguduɗo wonno ko julde hikka nde watte ley balɗe garoje laamu koɓɓe leydi meɗen ndi ana darta e jamare nde teddin dabareji mbiyaɗe ana mbawi sakkade ñaw o
studio tamani yo faabal laamu leyɗe suéde danemark suisse e fedde leyɗe europe
so en gari ele kabaruji amen région ngaji ɗi e mbiyan to masina toon arɗo office du niger yettike ley nokkuji office o mbiyan ñande altinere sappo e jetti lewru mai yalla ɓeydorade faam dow golleji mabɓe hitande foof ɗi pdg o weltike sanne dow ko golla ko to banamba toon mbiyan holtama wiide mbiyan cogguji gayɗi ɓeydike mbiyan sanne e ley ɓaɗade iidi korka o mbiyan kala ko wonno ujunaji noga e joyi fa yotta ujunaji capanɗe jeegom ngabbi fa ujunaji debbe fa yotta ujunaji capanɗe jetti jeyoɓe hollitii jeewe dabaji ɓe holti wiide yo batte uddugol keerol mbiyan hakkunde leyɗe mali e mbortani ndenno jamanu nde no darda laamu o fiide dabare yalla ɓoytude ɗiɗo cogguji ɗi to duwanza toon holtama wiide joon e kaɓɓoɗe ɓe andi taka mbiyan masibini debbo gaɗɗo suudu ɗum waɗi to corrigeage de toon ley cercle mbiyan motti ñande alan sappo jeɗɗi lewru mai sababu muɗum kay andaka tafon horgol fuɗɗama yalla kabaru muɗum nafame ɗum woni ko mbiyan hollita fa hande ley kabaru en timminan kabaruji ɗi miccintinde on wattande hakkille o kala ko woni mbiyan dabareji mbiyan lattoɗi sababu hadde raɓodiral ñaw covid 19 ɗum timminta kabaruji amen hande ɗo e seeɗa yewtere meɗen wowande